Wa bebe, skilo. Wa bebe, wa skie. Wa bebe, skilo. Wa bebe, bebe, bebe.
Oh no, they really don't know. Oh no, ini moto.
Akufaju, akufaju. Kila mtu hapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua hii ngoma imekuwa.
Akufaju,
akila mtu hapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua hii ngoma imekuna. Akufaju, akufaju. Kila mtu hapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua hii ngoma imekuna.
Nimekam kwenye bezi na kabla ni umu. Dansal, dansal, netwa kufaju. Nimekam kwenye bezi na kabla ni umu.
Chief, chief,
dansal, netwa kufaju. Benjoni, bend your shoulder, legs are teeth, now in your order. Alo the right, alo the left, alo the right.
Akufaju, akufaju. Akila mtu hapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua hii ngoma imekuna. Akufaju, akufaju. Kila mtu hapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida.
Eka sabunyu. Place ni me grow Kasabunyu. Ndiyo place na kapu from Kasabuni. Hii ndiyo place ina nino. Kama ujajua nita make it bad you know. Oyole.
Normally mimi nina stay. Oyole. This way you go find me every day. Oyole. I may not care what they say. Kayole till they put me on a grave. Uta big one get a jambi do to tea. Tuna mere meta juicing doma chi. Na ukitaka pesa I got it on me. Hatunanga pressure you know who we be. Now everybody get up. Hands in the air, I say get up, put them up everywhere, go get up, everybody get up. I go by the OG, the number one spitter. I wanna get you high, but you not take it
slow. Select the chief, select the chief.
And after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To now I'm big at 10 years, you may well watch out below. Some of them I hate, cause of how we keep it real long. It's just the one I be when they look into the mirror. Sissy, you're my killer, 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 killer.
Hey, Kasabunyu, do your place ni me grow, Kasabunyu. Do your place na kapu from Kasabuni. Hey, do your place in a nino. Kama uja juwa nita make it bad, you know. How you there?
Normally me mean in a state. How you there? This way you go find me every day. How you there?
Kishona muke na mapambulas. Kikunwe supu nisike bandulas. Angi ikisha. Tena ripik ripik.
Kanso. Kanso.
Kanso.
Kaka nilebe wenge ambulans. Kishona muke na mapambulas. Kikunwe supu nisike bandulas. Angi ikisha. Tena ripik ripik. Kaka nilebe wenge. Kishona muke na mapambulas.
I need an ambulance, I need a girl them. She want to select a bandy anthem. Need me a doctor to come on the floor. Cause this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no bad, we said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. Tease me, just
put a bomb. I need a ambulance. Kiss on the book and I'm a bambulance. Keep on your soul.
Easy boy, make me dance. Daddy, oh, make me dance. Star boy, make me dance. Daddy, oh, make me dance. Easy boy, make me dance. Daddy, oh, make me dance. Star boy, make me dance. Daddy, oh, make me dance.
I got a lot of songs she sings so. I make a meter blow. Now my song she dey sing so.
Chief, select the chief.
Star boy, busy boy, I make a dance. I keep on moving. My girl nice, and I swear she the dress. You know. Valentino, she the wear. You know, Gucci be the dress. You know. I know the.
baby chaser. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Don't love what matter. Sticky no. Nipe sticky no. Baby chaser. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Don't love what matter. Sticky no. Nipe sigi no. Napendo na kishiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha. Unavyo shikishikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha.
Wacha teka mare.
Bebo siseme.
No.
Pitishia waya ya stima chini ya maji. Walame umeme. Umeme
ukifika gejani
chuna majani changu ni chako soko pedali. You are my honey. Yeah yeah.
Umbo wapige kinanda wajie misemo ya kanga. Shika kuchupa nishike kaganja. Baby tukule nyama
kama. Selecta chief. Selecta chief.
Feeling with the love. Baby feeling with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino.
Napendo na kishiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha. Unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Tango ni kwani umeni changa msha. Swaga zako na mapozi. Unaka two star. Oh. Unatoka mtagani we. Niseme nawe lugha gani? Hapa Afrika ndo nyumbani. Sema uletewe kinywaji gani? Yeah. I'm not a stranger, take it easy. Oh yeah. Misbehave and give me a favor, my darling. Jungle love. Let me give you jungle love. Touch me your love. Let me give you jungle love. Jungle love. Let me give you some love. Let me give you jungle love. Let me give you some love. Let me give you jungle love. Oh, you shine so bright like a diamond. Your body Kim Kardashian. I swear when I give you jungle love, you won't search anymore. I'm coming out of war. Tonight you can call me Mr. Loverman. Sinanga shida mimi. But you wanna need a Mr. Chairman. Ooh. Sigida dodoma. You can you mean the last Cinderella. Baby. Wangala nyo. Let me give you jungle love. Yeah, yeah, yeah. Jungle love. Let me give you jungle love. Touch me your love. Food is another man poison.
Go,
yeah. Monkey no fine, but in my mind like I am.
Go,
oh yeah. Sure you want come calculate my money.
Go,
oh yeah. You want to dance, oh, you want to shake, oh,
oh yeah.
Who got the blessing, bless, oh,
oh yeah.
Chop the rice and banana,
oh yeah.
I go do my best, oh, yeah. Chop the wedding and banga,
oh yeah.
But you don't start, oh. Shall you go down for the matata? Slim daddy,
I love my life, I love my life, I love my life, yeah, yeah, yeah.
Oh, mota la jaye, oh.
Go, go.
Rihanna make you roll with so.
Yeah. Go,
do your own, make I do my own.
Go, go.
Them mama, them papa, all of them want to
buy. Select a chief,
yeah. You
select
know that chief. I'm a biggie man,
yeah.
Kick harder than Jackie Chan,
yeah.
My money coming, big bang, so
yeah.
Number one, he already
go.
Are yeah.
Oh,
Sule,
yeah. I want me to
Sule, yeah.
Go.
Oh, yeah. Don't play with me, because your caro is my sister.
Go,
yeah. Go, 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 show you.
Go,
go, go, go, go, go, go,
go,
go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,
this kind of love, this kind of love, you don't do me like this.
girl, me not doubt. Unto you, me time, yes, me girl, you devote. Hello, me,
Selecta Chief, Selecta Chief. Chief, Chief, Chief.
Me love you, me not need another. So tell the girl, I'm not to bother.
You shout, I'm not to bother.
You want more than a billion dollars.
Selecta Chief, Selecta Chief.
This kind of love is taking us further. Nobody tells
me I'm this kind of love. This kind of love, this kind of love. You do me like bah, 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 bah.
Thank you.
shika, too many shika, too many shika, y'all. Too many shika, too many shika, too many shika, y'all. Nikki, too many shika, y'all. Too many shika, too many shika, too many shika, y'all. Mali me fika, too many shika, too many shika, y'all. Too many shika, too many shika, too many shika, y'all. Nikki. Kimenishika yo, kikukukicho kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha yo. Kikukukicho kimejificha, sini kimbicho, sini ke, 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 sini ke. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki. Kimenishika yo, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki. Kimenishika yo, kikukukicho kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha yo. Kikukukicho kimejificha, sini kimbicho, sini kenyewe kikukukicho kimejificha, juni kimbicho, washaki. Nukende chei, nikivuta kinge. Adiko brei, nikitami uki. Sayare, nikiki. Adiko vei, nati washaki. Nukende chei, nikivuta kinge. Adiko brei, nikitami uki. Saya rei ni kiki. Hadiko vein kunifanya mara mingi niko hot. Kwa kifua, mukivuta. Na mamori wangu wote so napenda kusi. Kutoka ngware hadu siku sushi ndaka tuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedi seko inadi zina fatu ziende. Ziki kama, tuzivute. Zote zote ka, zote zote ka. Chagi, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki. Zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki. Zimenishika yo. Kikohokoho yon dalili ya kunyongo. Pitisha mori utaitisha ni kubo sana. Ivisha macho square macho nyanya na. Sisema kweli ukiulizo unasema pana. Niki, umevuta unasema pana. Maybe pengine kweli mori mnajuana si. Kuna watu wakajua mneza kosana. Mekubalika weki bado mchana. Kikush kipas kwanza kitam karasi. Kumezo ya joe mutasikia ni koko France. Kuna joko smart in umedunga maklaks. Uneza vapans toka mbiyo ruka pans ati. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki. Zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki. Zimenishika yo, 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 yo. Drinks na madem, wake kamu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem, wake kamu tu. Tene furahide, kuna kirolo, weka mutu. Tene furahide, kuna kirolo, weka mutu. Kona drinks na madem. Ama tuna slide tu kwa madiem. Tukitafta maresh kwa magem. Tuna 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 wewe uko game, yeah. Niko game inde. Inapega poster inde. Misi kama ethics ita change position. But bado na kubeng. Yeah, me gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come. Then you gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come too. Sit you gonna drinks na my dem. Drinks na my dem, we come. Sit you gonna drinks na my dem. Drinks na my dem, we come too. Sinifurahide, na kuna die game. Kasindano kamejame, karoro kamepiga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogili gimbonyose. Nikajuja juvile kakothika. Piga deki na bado kanapika. Sema teke na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makele kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Bide, bide, leo nina bide. Drinks na mayengs, drinks na mayengs, we kamu. Sini kona drinks na mayengs. Drinks na mayengs, we kamu tu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem, we kamu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem, we kamu tu. Sito pewe zile ndoro. Zile zi ufanya mini go hadi moro. Zile zi ufanya tunakosa mamoro. Snipe morale amsha usidoro baby. Gurumisha isonge. Nikuwekele kama carbon paper. Leta diambo kipusa fanya mambo. Hadi waya ishike mitambo. Juhi bunde imebeba mboro woto. Rungu kipa.
kienyeji hapana gedongo. Hii bastola imepepa mborogoto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Bada manado
Niko na drinks na mayengs. Drinks na mayengs we kamu. Niko na drinks na mayengs. Drinks na mayengs we kamu tu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem we kamu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem we kamu tu. Niko na kamu tu. Na wengine wanadai kukamu tu. Waiter, leta, ziki kamu tu. Marinate, marinate, niweke mutu. Wamlambiza, wamnyonyeza, na malaliza. Niko drinks na my ex, alifanya poa tu. Kuni ex, siku hizi na kuwanga tu. Drinks na my ex, na mapati ya subuhi si lazima some sex. Baby mama ako hapa, anadai we ni ex. Malaliza, wamlambiza, marinate, marinate, niweke mutu. Niko na drinks na my ex, drinks na my ex, we kamu. Niko na drinks na my ex, drinks na my ex, we kamu.
Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba.
Yeah, the mojo mieka, brrrr.
Banana, ninayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbaka itowe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofta na piga koto. San pigwa na lofta upaka na jodo.
Banana, minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Shandana, kani mlena inabidi ya weke lawama. Toka teke cheke mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Andawota na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nareka mna shada tutewashana. Pale zape macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani.
Banana, ninayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Pati meti ya kulit bila kupata wafis. Kwanza cheza stories za matapatapa nani ya buu. Kwanza kumdandia tamdandia mbaka kesha. Tinguna na daisha mbako bigi kamepewa. Dona na dadi andai ura ura don don. Dona na changi angwai uya uya don don. Lapo na kazi angwai uya uya don don.
Banana, minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Na si only cause I'm super si stress. Kama Rene Kisha basi unipe. Naturally diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, na si only cause I'm super si stress. Kama Rene Kisha basi unipe. Naturally diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sana izoma. Pale Instagram be. Bena penda sana izoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sana izoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sana izoma.
Na mukia niko insta. Supa na kusuka nuna dinda. Ringa vile diva na tatisha. Hita kwa na dhani ndalalisha. Chuma ona uyu. Ako dance wa mebeba. Ona uyu. Ako japa na mavela. Ona uyu. Kiunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza. Twende dada blanda.
Nasi unikosa msupo si stress. Kama Rene Kisha basi unipe. Naturally diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, nasi unikosa msupo si stress. Kama Rene Kisha basi unipe. Naturally diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sana izoma. Pale Instagram be. Bena penda sana izoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sana izoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sana izoma.
Napenda izoma. Unanilenga na umevai luku tu. Nadai wife keja na zuku tu. Nakudiem walai unadai nuku tu. Ukipita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha dudu ju. Jonsa ashara usha jodudu ju. Nakudiem walai unadai nuku tu.
Kema tuto akufiti shikisha njugu na njiti. Shh shh cheki bro washa shasha adi moro. Shh shh bila teacher kuna shule kuja daro. Nana shh pa pa.
Selecta chief.
Oroso figa shodor kuna giza. Shh shh. Ziki nice, tuji nice, uweki story. Kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap, kepo keme tap.
Nasi unikosa msupo si stress. Kama Rene Kisha basi unipe. Naturally diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, nasi unikosa msupo si stress. Kama Rene Kisha basi unipe. Naturally diva last money spend. Hata kani mita
pasuwa na misamba. Bila kuyumba. Tingisha iyo dhuva, yeah, yeah, yeah. Said if you didn't know, now you don't know. Who the bad girl with a killer man flow. Takunya vunda mami gongo. Na fosi kiki katia mna bando, hey. Shtuwa jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. se banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. Bila kujali banjuka tu. Sahau shida banjuka tu. Ase banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. Bila kujali banjuka tu. Sahau shida banjuka tu. Yeah yeah. Squeezy mambo ya mekuwa ya kifo. Mnatafuta pens badala kusaka do. Watoto wa kiume kuwa mama milo. Tunasaka milana kabla kudanja oh. Mnatafuta mabebe ili mradi tuwa bebebe. Mnaswaga za
kisele.
Mnakalia tu mama kedede. Said if you didn't know now you gon' know. Put a bad girl with a killer man flow. Takuja vunga mami gongo. Na fosi kiki katia mna bando hey. Shtuwa jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Shtuwa jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Ase banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. Bila kujali banjuka tu. Sao shida
banjuka tu. Oh yeah. Tell me, nikipita kupa mawazo. Oh baby, katina kutunu kumia mia. Kwa kitwa mini kandei. Kwa moto baridi zigandei.
Kama
ruma nigandei. Tuwe wote. Akambedi kambei. Sumari kwa nyundo nigaungei. Oh Monday Sunday.
Kwache kitanda na ichonia. Iyo kote. Iyo na kwa juu chini nizamia.
Sungura ni pika roti maragi zijazoea.
melody in the church. Come through, take your time, you know I feel rush. Hell kuna ban, heaven kuna bash. Check if you wanna dance, all the dance. Power, simple dance you can manage. How we touch any dance college. Get in, step in with courage. Now tell them kid that you just take a hot porridge. Energy that to this thing is big and you know. DJ play gospel music more and money. Me okoka, but they me say no and no. No, no and no, oh dancing me shika machinani. Kila tuche kila mtani. Dancing na leta burudani.
Ilibidi ni okokendo ni washe jiko. Siko kwa kanali jiju ni koriko. Ulimi bado rize risazi ziko. Misani bado kali na mizani ziko. Silabi simple kama A-E-O-U. Rudia mara twice A-E-O-U. Kati chingi za calling acha impromptu. Subiri usichizi inin. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive too.
Have it got you go through. Checking if you go through. So follow if you want to. Nobody can stop you.
Selector Chief.
Selector Chief. Chicken if you come through. So follow if you want to. Nobody can stop you.
Wanauliza kolo kwani ulienda? Okay. Wengi hawajui nilishabanduka. Kama shujaa si nilipata rufa. Chupazia za hekalu zilisharuka. Kumbe hapa siri ni kuchangamuka. Sasa anga zangu chonjo ni natambaruka. Mimi niko na Yesu nilijanjaruka. Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.
Oya wanyo wes
Joni patia komando Nikupe champwezi Kwa miuna taipando Asa chepere Mwendo akandanda Dania nangonda Sani sogeze Laita msambanda Nikazie ngangamba Hane nivuta ghetto Kapige bunduki Hey bunduki Ile nogopa centro Michezo ya mbaruti Ambaruti
Nye nyege nyege Wetu mwaza nyegezi Nyege nyege Nishushu mwaza nyegezi Nyege nyege Wetu mwaza nyegezi Nyege nyege Nishushu mwaza nyegezi
Kama mchalo
Shepa
Mombasa Apenda gimpasuo Ata kishida basate Tepe tepe Toto kama supu teke teke Kongoro Kwa makeke Nitefali pupa watemeke Domboro Shaku shaku ya Masai Oh Masai Kama nachuma papai Oh papai
Funika Funua
Twende
Bandika Bandua
Twende
Anika
Bala, yeah. Anta la kia iri bala, ah. Kena levo la tebe au iri bala.